nakayimba nkayimbidde Buganda naawe atali Muganda naye ng'oli mu Buganda oteekwa kweyisa bulungi era ng'Omuganda getoka nakayimba nkayimbidde Buganda naawe atali Muganda naye ng'oli mu Buganda oteekwa kweyisa bulungi era ng'Omuganda nga sinnaba kulandagga kansooka okulanya bambita geto ndi munnayuganda sibuka mu Buganda era neddira mmamba ery'ekika kitaka kabaka wange Mutebi omwana wa Mutesa wendigwa waligwa ali mukwatako maliridde okufa naye ayisaabasajja kabaka nze omulimu gwe netu mu kuweereza Obuganda nasalawo okuyimba olulimi Oluganda nga ntumbula Obuganda wano munda mu Uganda kuteeka Africa naye mu nsi za Bulaaya obwakabaka bwadde era bwaliwo okuvadda abaana ba Buganda tulwanire Buganda ekitiibwa kya Buganda kyo kyaliwo okuvadda obwakabaka bwadde era bwaliwo okuvadda abaana ba Buganda tulwanire Buganda ekitiibwa kya Buganda kyo kyaliwo okuvadda omwana wa Mutesa ajjudde ekisa bw'abeera alamula ffe n'essanyu liyitirira nze omutanda nsula ku mutwe namutamira nga nguli tasosola mawanga nti buli ggwanga alyaniriza omwana wa Buganda ng'osuuka mu Buganda naawe atali Muganda naye ng'oli mu Buganda oteekwa kweyisa bulungi era ng'Omuganda obwakabaka bwadde era bwaliwo okuvadda abaana ba Buganda tulwanire Buganda ekitiibwa kya Buganda kyo kyaliwo okuvadda obwakabaka bwadde era bwaliwo okuvadda abaana ba Buganda tulwanire Buganda ekitiibwa kya Buganda kyo kyaliwo okuvadda ayisaabasajja kabaka nkuloopera omupangisa yeefudde nnyini mu mungu kimumbu yeeyita nnyini mu naye agezanga aganya baagezanga agezanga n'akusembereza olumanyimanyi obuganda buwera ab'emikwano bawera kamutanda akusongemu olugala alituulira obwakabaka bwadde era bwaliwo okuvadda abaana ba Buganda tulwanire Buganda ekitiibwa kya Buganda kyo kyaliwo okuvadda obwakabaka bwadde era bwaliwo okuvadda abaana ba Buganda tulwanire Buganda ekitiibwa kya Buganda kyo kyaliwo okuvadda muwenda Mutebi guno omulembe yagutuwa yagukwasa bavubuka abange mu jepetale tabaakuba mutanda nzigano mbadde nga zina tabaakuba mutanda gano wandibadde ogalaba ab'emmambo otulabye mu busiro nzimu ensibuko ebulemezi bukojja wangaala landirodi mwana wa Mutesa mbona ku ngome nganda mpulire mwana wa Mutesa mwana wa Mutesa alamula mwana wa Mutesa ali mukwata ko mwenyangu mwana wa Mutesa mwana wa Mutesa alamula mwana wa Mutesa ali mukwata ko mwenyangu omwana wa Mutesa omwana wa Mutesa alamula omwana wa Mutesa alimukwatako mwenyango agunde gunde bene.